them.
Ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwe hari kwa muri sanga ku ijwi ry'America ikiganiro umutegurirwa kandi byizweho nange Veniste nshimiye Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi kirimo abana bashaka ababyeyi babo bamaze imyaka 30 batandukanye. Turakira abana bashaka abavandimwe babo abatandukanye amaherere, na n'ubu bakibaza uko ababo bagiye. Murumva abasigaye ari impfubyi, bakabaho gipfubyi batagira amahwemo kandi bari mu miryango. Iki ni ikiganiro agasaro kaburaga kirimo akababaro kavanze no kwiyakira no kwizera kuzabona ituze risusurutse imitima. Agasaro kaboneke
shaka gasaro kaboneka kabona zero shaka gasaro kaboneka kabona wikikinege shaka gasaro kaboneka kabona shaka gasaro kaboneka.
Turakira Kabageni Belancile ushaka umuryango wa musaza we Evariste Kalimba, bari basangiye se ba nyina batandukanye, bakomoka mu karere ka Gicumbi ahahoze ari prefecture ya Byumba. Kalimba yaratuye I Kigali ku Kimihurura, Kabageni Belancile atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba akagari ka Gatunga umudugudu yanje.
Kalimbo yishwe na agisida y'imodoka, cyagiye yishwe n'imodoka ya gisirikare. Ndibuka ko musaza wanjye ariwe wagiye kumushyingura na papa.
Icyo gihe hari muhe mwaka?
Ntabwo mwibuka, urumva ni mbere ya jenoside. Yari afite umugore nawe yapfuye mbere ya jenoside, nyina wabo bana turimo gushakisha.
None se bari batuye he?
Bari batuye Kimihurura.
Iyo accident aho yabereye waba uhibuka? Hari abakubwiye aho accident yabereye?
Nibuka, ntabwo accident aho yabereye mpibuka, ariko ndibuka umwana mukuru w'imfura witwaga Dusabe w'imfura yabo.
Ariko bakubwiye yuko yakoze accident bitewe n'imodoka ya gisirikare?
Yego.
Icyo gihe na papa wawe bari kumwe?
Oya, bagiye kumushyingura. Urumva batanze itangazo kuri Radio Rwanda bagenda bagiye gushyingura.
Icyo gihe mwebwe mwari mutuye hehe?
Twari dutuye aho Kalimba avuka, nanjye aho mvuka, kuko ubu narashatse nyine nanjye aho nakubwiye umwirondoro wanjye n'aho nashatse I Kigali.
Ariko genda shaka aho mwari mutuye igihe Kalimba bari kuyitwaga Imana.
Ye, ni mu cyaho bari Byumba. Mu karere ubu kabaye akarere ka Gicumbi, umurenge wa Rutare, akagari ka Gasharu, umudugudu wa Rwimbogo.
Ariko umusaza wawe yaratuye ku Kimihurura yitaba Imana?
Uwo Kalimba nyine yaratuye Kimihurura.
Yarafite umugore n'abana?
Yarafite umugore n'abana. Umugore we yitwaga Saniya Nyirabagwiza, akaba mwene Bizagwira. Bari batuye rero Kimihurura.
N'abana be hari abo wibuka?
Imfura yabo yitwaga Dusabe, yari yarashatse Rwamagana, hakaba n'undi witwaga Kigingi n'undi witwaga Nyampunga.
Umugabo w'I Rwamagana izina ryo urarizi?
Ntago tumuzi. Bose bari bakiri abana.
Na Nyampunga yari akiri umwana?
Bari bakiri abana.
Ese mbwira, wowe muri 94 bari ufite nk'imyaka ingahe?
Nari mfite imyaka 20.
Uba wari uzi ubwenge?
Nari nzi ubwenge.
Nta gakuru uzi kuyu Kigingi? Nyampunga nta makuru yuzi?
Ye, kareka.
Nyina ubabyara Saniya, Nyirampunga nta makuru yuzi?
Saniya yari yarapfuye.
None se Dusabe umbwira ko yari yagiye gushaka I Rwamagana, yari mukuru bihagije wo gushaka?
Yari mukuru. Ntabwo muzi, ntabwo mwibuka ni uko yanganaga. Ubwo nanjye ayo makuru nabwiwe na na mukuru wanje niwe wambwiye ayo makuru ko dusabe yari yarashatse.
Iyi myaka yose ishize 30 ningahe uyibuka buje mu kiganiro gasaro ka bugute numufashe gushaka ayo maraso yanje? Nubwa mbere ugerageje kubashaka, niki cyatuma kukangwa kuzamo
kubashaka? Kuko nigeze gushaka gutanga itangazo muri HCR ariko mburu byo nyoberwaho baca
muri HCR ariko abajyayo nuko abatekereza yuko abo bantu bashakisha bashobora kuba hari aho bahungiye bagiye muri 1994 dusabe yari Kibungo nkuko ubimbwira, ariko Kigingi na mushiki we boni babari ku Kimihurura ntabwo mbyumva neza, sinzi aho bari
bari. Ntabwo ndamakuru rwose
aba bana ntabwo musaza wawe nubwo bwose musangiye so gusa ntabwo yajyaga bazana irutare kubasura nta sura yabo
mibuka. Yarabazanaga urumva niwe nabazanaga. Ubwo wenda ko nandi no mu mashuri si hari n'igihe ntababonaga. Narigaga ntabwo nababonaga.
Kugira ngo dufashe abadufasha kumenya aho abantu bashobora kuba herereye, Kalimba Evarisa kuri Kigali atuye Kigali ku Kimihurura yakoraga iki?
Ntacyo, yari umuntu ushakisha, nta kazi yari afite gafatika.
Yari umuntu ushakisha, yari umuntu usenga agira abasengana nabo, yajyaga mu misa ku cyumweru cyangwa ku wa gatandatu.
Ntabyo.
Uyu mudamu we nubwo bwose yitabye Imana mbere nawe ya 1994 Sania yakomokaga he iwabo
aho kwa Bizagwira Kimihurura bose bari batuye hafi aho.
Hanyuma rero uti ndaje nimufashe nshake umuryango wa musaza wanjye. Muri macye bushaka ni batatu bari basigaye bashobora ko bakiriho,
nibo dukeka baba bariho. Nako ntabwo tuzi niba bariho, nibo dushakisha kuko nibo njyewe nibo nzi
nibuze.
Dusabe rwose we niwe mfura ya Kalimba, niwe tuzi twese na Kigingi na Nyamunga. Nyamunga we yitiranwa na sogokuru.
Ubuse niba Imana nye bakaba bakiriho, bakaba bari aho ngaho Kigali, bakaba bari mu ntara iyo ariyo yose, u Rwanda rusigaye ruturwa ku mpande zarwo zose, bakaba bakumva, niki wumva ushaka kubabwira hano muri kino kiganiro agasaro kaburaga?
Ikintu nababwira ni uko bamenya ko umuryango wa Rwitera hari abasigaye rwose baza bakagana umuryango wa Rwitera, ko umurage wabo uhari, tukababona byadushimisha rwose ko na nyirakuru akiriho.
Kabageni Berancila, rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga, ushaka umuryango wa musaza wawe Kalimba Evariste, no gukomeza ugategereza wizeye. Nkwifurije amahoro y'Imana.
Urakoze cyane.
Agasaro kaburaga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1996 Kalisa Karisiti yatandukanye na mama we na bashiki be babiri bari bageze i Kisangani muri Congo Kinshasa. Yagarutse mu Rwanda ari kumwe na se n'abavandimwe be bandi babiri. Imyaka ishize ari 28 nta gakuru ka mama we afite, ariko yabwiwe ko bashobora kuba bari mu nkambi ya Kintere muri Congo Brazzaville. Kalisa Karisiti atuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka akagari ka Kimo umudugudu wa Kabeza.
Kizanye mu kiganiro cyangwa nimufashe gushakisha ibyo wanjye nabuze mama hamwe na bashiki banjye kuguye kuna muri Congo arahoza bizanye ire mu Kisangani no kwatandukaniye kwiye tugaruka mu Rwanda ho bakomeza ngo bajya muri Congo Brazzaville. Bagezeyo mu bashobora kuba barabaye mu nkambi ya Kintere niko amakuru yangeze ambwira, ariko bashiki banjye bo baza gushaka abagabo mu baturanyi aho ngaho. Icyo gihe rero sinongeye kumenya amakuru yabo, nongeye kumenya yo 15 yabwiwe n'umuntu nari mpawe nimero n'umuntu wo muri Cyanirishi ngo gukira mu nzu y'ibiza hano mu Rwanda, mpamagara umuntu uri Congo Brazzaville ko baba barakafite ngo ajye kumfasha. Aramfasha ajya muri iyo nkambi ya Kintere asanga umukecuru ngo Azarangure kero kalisa wawe itenguru kono wakira mama wawe nunguza za kusangi masaka nunguza mudana wakuna waze mutu uiwani atijoni ija oto gira oto za kama kujireza tafuga ni na iteguye na achoza mama uza nikajie kumwale wale nungwa muteguze kuza mwa saa mungambi ya jiji kurewa baba shichiwa njiwa shati yungu ili umutura barabu kati nago na mnyane ya jiji kukona agonza wa mashikiwa wawa tariko yukome zubarile za makuru wawa za pibija amerika wawa za nandi ya no shabu gufasha atari igihozo babona atari ko ngiye ndabona ariko ntabashije kubabona none ubu none mareho za gutakaza ndinga yo mu dobara kafi cyese nakongera kumenya makuru ya
none mama wawe yitwa nde uvuga ko ari mu nkambi ya Kintere
yitwa Nyirabikari
Marigarita Nyirabikari yakomokaga mu hekomine mu Rwanda rwa mbere ya 1994
komine gishamu komine gishamu sekiteri mukuje na sevire mukuje
hanyuma bashiki bawe bitwa bande
mushitanje kumurikira cyane Chantal abamaherezi we yitwa Umutesi Mediatrice
abakubwiye ko bashatse hafi iyo nkambi ya Kintere bigeze bakubwiraho umusozi wari wo umujyi wari wo icyo giturage cya Congo Brazzaville hafi ya Kintere bigeze bakubwiraho bashobora kuba baragiye
ntabwo yakimbwe kuko uwo mugabo twavuganaga yambwiye ko nawe amakuru bashije kumenya gusa Mwuruko bashatse abagabo atwatazi zina ry'abantu bashatse kuko yaza kuba ngarizi nawe yabajya kujya kumfasha akabare akabashakirayo ariko ngo wamubwiye ko yagiye gusura wo amaze rumwe n'iminsi ngo ntabwo azi nawe ngo ni iki gitorera bashatse
Kalisa Kalisiti papa wawe mwari kumwe mugeze Kisangani na mama wawe na bashiki wawe wowe na papa wawe muragaruka papa wawe yitwa nde
papa ni kwa karenzi de yaje kugera gutya nyuma arasaza arapa arashyingurwa nyina ari mu kwiki
ukomere nongere ngaruke kuri mama wawe wambiye ko yitwa Margaret Nyirabikari uko amakuru ufite igihamya yakwerekaga yuko ari mu nkambi ya Kintere abantu iradiyo ijwi rya Amerika ni radio abantu batuye mu nkambi ya Kintere bumva cyane ku buryo niba mama wawe koko akiri mu nkambi ya Kintere ndahamya yuko ubu barimo arakumva kumubona n'ibintu bitazaturushya reka nibwire yuko arimo kumva muri kano kanya ngaho mubwira amakuru mu Rwanda
icyo namubwira bari kunyumva namenya neza yuko mutabuje gutaha ari uko adashaka gutaha nta bana afite kuko twagiye turabana twafite abana batanu noneho we mu gutandukana agumana na babiri ariko abo batatu twese twaje mu Rwanda turahari mukuru wanjye arahari na mushiki wanjye wundi arahari bose baraho bameze neza bose barakuze barabyaye bameze neza nta kibazo yenda n'undi mushiki wacu wo kwa Mace yakundanaga mu rugo yaraje nawe arahari aciye muhanga ameze neza nta kibazo bose ni bamani bari kunyumva ndamwingira rwose yagerageza buryo ki atubenye uko ameze akataha akaza mu rugo tumeze neza pe kandi turamukunda cyane 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 kandi twese turahari twese abantu bari twese turahari rwose rero urumva ko anyumva yafasha kamenya neza rwose kwa gihumeka ndashimisha
ibyo muzabiganira birumvikana ku mubyeyi ufite abakobwa babiri hafi yaho hatuye hafi ya nkambi ya Kintere akaba bundahamya ko afite abuzukuru nko kuvuga yuko bashatse ajya gusura abuzukuru avuga ati mfite abana n'abuzukuru hano ariko ukundi ruhande no mu Rwanda uragira uti na hano ahafite abana n'abuzukuru ubwo rero muzahura nzasaba cyane ngerageze kugira ngo bahuze muganire mwumvikane ukuntu mwabigenza mugasurana hanyuma mukaganira nk'umuryango mukagera icyo umugeraho hari na bashiki bawe ndavuga Ingabire na Umulisa nabo niba bakumva gira icyo babwira basuhuze kubera ko nabo barakumva
iyo ndabashaka bose cyane cyane Ingabire Mediatrice ndamukunda ni mushiki wanjye ukurikira umwe mu ntege ndamukunda cyane cyane ndamukumbura nka buri uko mbigenza nyine ku kandi ntumva birama bashaka kuko numva ko bariho ntafite amakuru yabo ntabyo ntabiganiraga mu mabara mu mutasi niba uzuba mu mwijwi cyo ngo kagihumeka koko kwa hari na Mediatrice amutoya rero nawe ndamukunda cyane mwemereza bacu pe kwese kwishimira akubona nawe kugana nawe dukundana cyane ndamukumbuye nawe rwo ngo kimwe n'abashyitsi bane mushyambye intanga muto ni na Beata bose bakumbuye baba bamutse tsitikarisa kuza kugira ngo ugiye gushakira kutatubwira amakuru kurogeze buri munsi babonishuza ariko nyizere buri n'uko ubashije kumfasha bigatambuka wenda niba byumva birabanezeza nabo kandi nyizere ko biri bishimire kunywa
abo bashiki bawe nibo bagushishikarije kuza ku Ijwi d'Amerika
biyo cumi na gatanu maze kubabwira ko nyine agiye kuza bafashe naho ndi kubabwira ati ko tubigomba agiye kuza tugeze he byagenze gutyo rwose telefoni narayitakaje ntariko ndacyashakisa uburyo ki nabageraho ngo nkamenya uko amakuru yabo agize wakomeje gushakisha Ijwi d'Amerika ariko ndetse wahagera mu gasaro kaburaga nawe ukareba yuko bagufasha kumenya aho hantu ama tukamubona buri muri buri munsi baba bambaza bigeze he bigeze he bigeze he uyu munsi ndagana nawe ese bitangiye kuza muri njye kuko intego yari iya mbere kugira ngo bitambutse nawe bagere bamenye ko duhari ko mama afite abana hano mu Rwanda bahari umushiki wanjye muto narahari umushiki wanjye atarahari kumva ko turahari pe ni byiza rero ko mama byumva akagira kuraje yo kuba yaduhamagara cyangwa se yadusura
ugize neza guhagararira umuryango wawe uri aho ngaho mu Rwanda kugira ngo ushaka amakuru ya mama wanyu ndetse na ya n'abashiki banyu bari muri Congo Brazzaville abo ngabo rero nibo dushakisha muri kano kanya Kalisa Kalisiti ndagushimiye cyane kuba warategereje wizeye ukaze mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane ndagushimiye
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda iki ni kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga tugeze ku nkuru ndende abana babiri basigaye ari impfubyi nyuma ya 94 barirwa na bene wabo i Kigali ariko bakura gipfubyi munyana Yvonne numwe muri abo bana nubwo yasigaye iheruheru afite imbaraga n'umutima byo gushaka nyirasenge Clarisse Bamire Yvonne Munyana atuye mu karere ka Musanze mu murenge wa Kimonyi akagari ka Birira umudugudu wa Rurembo arashaka rero bamwe mu bagize umuryango we barimo na nyina wabo Kampire Clarisse
ikintu kinzanye mu kiganiro agasaro kaburaga ni ugushakisha umuryango wanjye naburanye nawo mu gihe cya 94
mwaburaniye he
abo bantu ndimo ndashakisha ntago bavukana na mama yagiye gupfa yaraduhaye amateka yabo bagiye muri Congo bari bateye igikondo ubwo jenoside yabaye nyine baba igikondo mu karere ka Kicukiro
abo ushakisha ni bande rero bambwire
harimo murumuna wa mama wanjye witwa Kamire Kararisa na musaza we witwa Haragirimana Jean Pierre ariko Kampire Kararisa yigeze kwandika urwandiko yo aruha Croix Rouge twari abana batoya hari ahantu twarererwaga mu rugo twarererwagamo urwo iyo baruwa nibo bayakiriye basubiza Croix Rouge bari yari yanditse avuga yuko bamubwira niba hari abana bamukuru we baba bararokotse barasigaye kuko urumva birashoboka yuko wenda yaba yarazi yuko mukuru we yapfuye rero abo ngabo batureraga kubera twari batoya basubije ku Croix Rouge yuko twapfuye kandi duhari
babeshye babizi neza kandi babishaka rwose
yego barabishakaga
bagira ngo babagumane bonyine hari inyungu ubona bari babifitemo
hari inyungu bari babifitemo kuko bashakaga kwikubira imitungo urumva kubera twari batoya twebwe ntitwari buzamenye uko ibintu byari bimeze kuko n'ubundi no kugira ngo basubize gutyo bumvaga ko bagiye kuza bakabambura bya bindi bisi byabo niko gusubiza ko nta basigaye nawe rero ahita afata umwanzuro wo kuguma muri Congo amakuru yatanze muri iyo baruwa yavugaga yuko ari muri Congo i Bukavu yashakanye n'umukongomani afite abana babiri
uwo nguwo ni Kampire Clarisse nawe se Haragirimana Jean Pierre hari amakuru ye waba ufite
yawe ntayo dufite kuko uwabashije kwandika n'uwo nguwo
hari abandi wifuza kumenya amakuru yabo umuryango wawe mama wawe yashize akubwiye ko wazagerageza kumenya irengero ryabo
oya n'abo ngabo nibo yatubwiye bonyine abandi bo barapfuye
kuba bakubwira yuko Kabira ashobora kuba ari ibukavu icyo gihe hari mu buhe mwaka bakubwira ko yashatse umunyekongo ko atuye muri ako gace ka Bukavu hari mu buhe mwaka niba wibuka
icyo nibuka cyo nuko ngereranyije ni hagati ya 2004 na 2005
wowe muri 1994 wabikiri muto cyane
nari ntaravuka njye navutse nyuma yayo ariko nari mfite mukuru wanjye wavutse muri 1994 ari nawe Kamire Kararisa yabaze njye naganze
yitwa nde
mukuru wanjye yitwa Dushimimana Solange ariko yarazwi ku kazina ka Kavatire
none abo babarize inyungu bari babafitemo bazigezeho cyangwa se ntibyabahiriye
bazigezeho kuko baratwangaje badufashe nabi nyine buri wese acukwe twongeye guhura twarakuze
ariko iyo mitungo bashakaga y'ababyeyi banyu nayo barayifashe
barayifashe nta kintu na kimwe twigeze tubonaho kuko nyuma hagezwaho hagurwa na Bene nira banki ya Beneri ko nyine birangira uko nguko turatatana njye na mukuru wanjye twongeye guhura turi bakuru
hanyuma iyo bank Beneri ni banki nkuru y'igihugu yahaguze nande yahaguze n'umuntu bahagarariye cyangwa se yahaguze nabo babareze bakifuza
nyine byabaye ngombwa ko bimura abaturage bose imitungo yose nyine ubwo abari badufite bose barabyiyandikishaho baratwimura batujyana iburasirazuba mu karere ka Rwamagana kubera twari abana nuko batugejejeyo rero urumva i Kigali nta wundi muntu twari buge dusanga baradutatanya nyine twari batugejeje i Rwamagana batangira kudufata nabi baratwirukana bakajya badukorera amahohoterwa atandukanye mukuru wanjye we ahita yigendera
none iyo sambu yanyu tukigarukeho kubera ko abana bahohotewe bafite imitungo ntabwo ari cya kiganira Gasaro Kaburaga kigamije ariko kumva umwana ntumwumve ntumutege amatwi akuganyira ntabwo ari byo ndagira ngo nkumve kandi nabumve ikiganira Gasaro Kaburaga na mwese mu rudusaro tw'u Rwanda nta urengana utarenganurwa iyo sambu yanyu yari hehe
isambu yari iri Gikondo
yego
ubwo umurenge n'uwa Kigarama uretse ko yitwaga nyine muri Gikondo icyo gihe ubu ni mu murenge wa Kigarama akagari ka Bwerankore umudugudu ntago mwibuka
Bwerankore ndaruzi birumvikana ariko mbwira ntabanga ririmo abo babyeyi babareze bakamenya amakuru ya Kampire Clarisse ariko ntibayabagezeho batagira ngo muhure ni bantu ki bapfanaga iki na mama wawe bapfanaga iki na papa wawe ni bande
abo bantu rero ubwo uwo yari umugore wa marume marume icyo gihe yarafunze ubwo twa mama yarapfuye tubona nta handi hantu dufite ho kwerekeza tujya kwa aho ngaho kwa marume ariko marume atari muri urwo rugo turagenda tubanda na mukamarume rero niwe wagurishije aho Beneri yabashije kuba kugura nyine kuko hose ntago Beneri ariyo yahaguze hari ahasigaye atariyo yahaguze abaturage bakajya bagenda bigurishiriza ku giti cyabo yaratujyanye aratubwira ngo dore aho imitungo y'iwanyu amafaranga yabashije kuboneka mu mitungo y'iwanyu dore ngiye kubaguriramo ahantu ikibanza yarakiguze mu by'ukuri ariko ntiyabishyira mu nyandiko ntihagira n'ahantu na hamwe byandikwa bigeze nyuma arangije arahatwambura tubwira yuko atigeze anatumenya ko nta n'imitungo yigeze agurisha aratwihakana nyine tubura ahantu na hamwe twabarizwa turamwihorera byose barabijyana
nyana uri mu Rwanda
yego ndi mu Rwanda
uzi ko icyo gihugu gifite amategeko kigenderaho
yego kirayafite twaragerageje kurega ariko aho tugeze hose tugasanga yatuguze tugezeho rero kubera n'ubwana no kuba tudafite uri butuvuganire tudafite nta n'amafaranga twari dufite turangije turabyihorera
hari umugabo ngaho mu Rwanda ukunda guca impaka cyane cyane yabonye hari abantu barengana kwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, uwo muntu kwakunda gusura u Rwanda kunahi Musanze yahaje, wigeze utekereza kuzagenda ugatera agatoki ukamusaba ijambo ukamubwira uti mubyeyi ndagutakambira ndenganura?
Nyine impamvu yatumye tutabikurikirana cyane, marume yageze harafungurwa afunguwe na afungurwa nawe nta mutima wo kudukunda afite noneho wakwanga birushijeho arangije mukuru wanjye ashaka kurega arangije aramusarisha amusarishije kubw'amahirwe y'Imana tubona birakize ko rero tubyayitumye kuko yaravugaga ngo nihibeshya akagira undi nihibeshya kongera agashaka guhaguruka agiye kumurega no gupfa azapfa. Ubwo rero twaravuze tutaho kugira ngo umuntu azire ubutaka yazabaho uko Imana ya uko Imana izabishaka.
None se ubu tuvugana uri mu karere ka Musanze, ayo mahoro ku mutima wifuje kugira utayakura mu bintu ukayakura mu bantu, ubu ngubu tuvugana urayafite? Numvise mu kanya hari umwana w'umukobwa ukikiye yahumekaga nkamwumva, uwo mwana abo bana ubu ngubu ufite, uwo mufasha ufite, abo bakuremeye ukwizera baguhaye kumva yuko ibintu wamuganiye udagomba kubigwa inyuma, ahubwo ubayeho ushobora no kuzagira ibya mirenge, uko kwizera wakwibonyemo ukwiyubakamo?
Nakwiyubatsemo kuko naravuze nti cyatumye dusigara hari impamvu, aho kwikiye inzira yo gusenga twizera Imana iraturera, nyine iturera nk'uko yadushyize ku isi kanadusiga turi twenyine tutagira kirengera, kuko ngurikije amahohoterwa twagiye dukorerwa ni menshi, ntabwo umuntu yabirondora ngo byose abirangize ariko ni menshi, kuko twamenye ko ari ihohoterwa twakorerwaga nyuma tumaze gukura.
Papa wawe witwaga nde?
Ntabwo muzi. Ntabwo nigeze menya amazina ye, ntabwo muzi, nta nubwo nzirengero rye, sinzi niba ariho cyangwa yarapfuye.
Nta kintu mama wawe yigeze amukubwiraho?
Nta kintu yigeze ambwira ku bintu nk'ibyo, kuko najyaga namumubaza nkabona nawe agize igikomere abyihoreje.
None Munyana, niba Kampire akumva muri kano kanya, uyu ni wa munota wo gusabana n'uwa ushaka mu gasaro ka Buraga, niba akumva muri kano kanya, mwandikire yabaruwa y'urukundo mubwire icyakuzinduye, niki wifuza kumubwira?
Icyo nifuza kumubwira Kamire Kararisa, niba nyumva, icyo nifuza kumubwira nuko abana ba mukuru we Mukamana Beatrice yuko bariho, turahari turi babiri, njyewe nubwo atanzi ariko ndahari, ndiho na mukuru wanjye Kavatiri nawe arahari, twese twagize amahirwe turiga turarangiza, mukuru wanjye afite akazi k'ubwarimu, nanjye nubwo nta kazi mfite ariko nzakabona, icy'ingenzi ni uko twakongera tukabonana tukubaka umuryango, mbega tukahaguruka nk'intuza nk'umuntu umwe tugafatanya, nubwo abandi nta bahari ariko tugafatanya tugakora uruziga, kuko uruziga iyo ari uruziga rwuzuye nta muntu ushobora kuza basenye rwa ruziga. Murakoze.
Urakoze nawe kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga, Yvonne Munyana ushaka umuvandimwe Clarisse Bampire. Ndasaba cyane kugira ngo Imana izabahuze, kandi abumva ijwi rya Amerika bazadufasha ari benshi kugira ngo dushobore kumushakisha. Ngaho rero ndagushimiye kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga, gira amahoro y'Imana.
Murakoze.
Agasaro ka Buraga.
Turacyari mu mwaka w'1990 nine munkambi yarahitwa ngiya panda ingara muri Tanzania hari umubyeyi wayivuyemo ari mu gitondo agiye gushaka umuti aho bayahiraga ntiyagarutse nyuma y'imyaka hafi 30 muhungu we Yosefu Usibomana aracyamushaka Usibomana atuye mu karere ka Kirehe umurenge wa Gahara kagari ka Nyagasenyi umudugudu wa Gakurungu
yabuze nka saa 10 za mu gitondo yagiye gushaka ahantu umuti hanyuma nifungira kumubona
ubwo hari mu buhe mwaka
igihe cy'umwaka 94
ntabwo mbyumva neza turi mu 94 mama wawe asohotse agiye gutashya ntiyagarutse umwari mu nkambi ibyo bintu byari bisanzwe ko umuntu asohoka mu nkambi ya Tanzania akabura abantu bakamugura wari uri kumwe nandi mu muryango wawe wari kumwe na papa wawe na bakuru bawe wanganaga iki cyo gihe wowe
njyewe nari mfite imyaka 27
kwa ari mukuru n'icyo wakoze kugira ngo umenye amakuru umenye irengero rya mama wawe
narashakishije hose mu nkambi hose na ngaho mu ishyamba hose ndamubura
none mama wawe hari indwara yarwaraga yari gutuma agenda akibagirwa aho yaturutse akarurongotana
ama yarwaraga hari ibintu bari muhaye gase ibintu bitamaro rero namuze turiki mu rutuki mu Rwanda bitaga ngo nibihano yagiye gushaka umuti wo kugira ngo anywe aruki
icyo gihe yagiye gushaka umuti yararwaye none se ko mwari muzi yuko arwaye kuki mwamuretse akagenda wenyine ntimumuherekeje ntihagire umuntu bajyana ngo amube hafi
irasanzwe n'undi ajya kushaka akagaruka twumvise ko ntagenda ari bwenye ariko agiye ntiyagaruka
icyo gihe polisi ya Tanzania yarakoraga cyane nubwo bwa mwari mu nkambi iyo habuze umuntu wavuye mu nkambi yagiye hanze yayo kandi polisi ya Tanzania nayo yabari hafi nkambi hafi aho mwigeze mubwira polisi ya Tanzania hafi aho yuko hari umuntu wagiye utagarutse ko mufite impungenge yuko ubuzima bwe bushobora kuba buri mu kaga
ntabyo twakoze
aho se muri izo nkambi zindi za Rumasi na Benako ndetse n'iyo agiye apanda mwarazizengurutse mushakisha mubwira abantu mwakomokaga hamwe aho ku Rusumo mubabwira ngo tumudufashe
aragiye nitwafashe hose mu nkambi ya Rumasi mu Suhura hose turananjya apanda hose birahani turamubura
hanyuma igihe kigeze mutaha mu Rwanda
dutaha mu Rwanda kitwara hepsi
mwagarutse mu Rwanda ryari imyaka 27 irashize umubyeyi wawe avuye mu rugo aho mwari mutuye mu nkambi ya Japanda ntiyagaruka ugeze mu Rwanda washubije amaso inyuma cyangwa se n'ubu uvuze uti wa mugandi uti uhiriye mu nzu ntaho adapfunda imitwe rekanje no kwijwi rya Amerika ndebe yuko nabifashisha
kose mwaturangije aramutse abari rwose twashima Imana cyane kuko twabuze irengero rye
abavandimwe bawe mwari kumwe icyo gihe muri Tanzania muri kumwe aho ngaho mu Rwanda
turi kumwe bose barahari
none mbwira Sibomana yewe wari umusore 94 mama wawe agenda agiye umubona ariko wari utararongora urashaka ntiyarahari urabyara nti wamwereka abuzukuru ndetse nti wamwereka n'umukazana kugira icyo gihe gikomeye mu buzima bwawe utabona umubyeyi wawe wagiye umureba ubahute wabibayeho icyo gihe cyose wakibayehute wabishoboje iki wa izo nzira wazinyuze mu buti z'ubuzima
izo nzira nazibaye mu nyine mfite agahinda kuko mama sigize muhamba sigize mushyungura sigize mbwa n'umurambo we no kuvuga nyine byambaye igikomere cyane mu mutima wanjye
hari abana benshi bakurana icyo gikomere babuze ababyeyi amaherere nuko batazi aho bari batarashoboye kubashyingura kugira ngo bashyire umutima mu gitereko nk'abandi bamenye yuko igihe cyageze bagataha birumvikana ko ni intimba ikomeye cyane hano ku ijwi ry'Amerika mu gasaro kaburaga icyo tubafasha ni ukubarema agatima no kubafasha kugira ngo dushakire hamwe tugize Imana twagira Imana nitugubuka kenshi ukabona abantu barabonetse imiryango ikongera igasubirana ikagira ineza muri yo no kunezerwa none Somana niba mama wawe Imana imukomeje akaba kiriho dusabe cyane akaba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira
iki namubwira niba nyumva akaba ari mu gihugu cya Tanzania arimo yaba ari wenda aba mu Tanzania iki namubwira nuko rwose yamenya ko nkiriho nitwa Somana Joseph mwene Minani papa Minani ni wari umugabo we ariko yitabye Imana twebwe abana be turahari tumunye twakishima rwose kanezerwa ndetse twashaka n'icyangwa cya Tanzania kujya kumureba aho yaba ari
urakoze cyane Somana Joseph kuba ushaka umubyeyi wawe ubinyije hano mu kiganiro agasaro kaburaga twashimishijwe no kukwakira ngaho rero ugira amahoro y'Imana
murakoze cyane Imana ibaho umugisha rwose
agasaro kaburaga
turi mu Rwanda mu mwaka w'1994 mu gihe cya genocide umubyeyi witwaga Mukantabana Chantal yarishwe asiga abana babiri bakiri bato ariko badahuje se barirwa na nyirarume Ngarambe Celestine Uwimana Josiane bita Fifi yarafite imyaka 5 ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga murumuna we ukize baraza Latifa ni washaka Uwimana tuye mu karere ka Gasabo murenge wa Jali akagari kagateko mu dugudu wa Byimana arashakisha ukize baraza Latifa ni murumuna we
iki kiganiro maze igihe kinini nyumva umugabo wanjye ntiyabanje kujya cyumva nanjye ndacyumva numva ko hari abantu babazi ko abavandimwe babo batakiriho ariko bagiye kikagera bakabonana nuko nanjye mpitamo gushakisha umuvandimwe wanjye twaburanye nkiri mutoya nawe ari mutoya
uwo muvandimwe wawe yitwa nde
umuvandimwe wanjye yitwa ukize baraza Latifa
mwatandukanye mute rero
uko mbyibuka nari muto umubyeyi wacu ariwe mama yari yapfuye muri genocide hanyuma turerwa na marume wari musaza we mukuru mama wanjye yitwaga Mukantabana Chantal
yego
hanyuma uwo muvandimwe wanjye ntabwo twari duje papa kuko njye mama yari yahari yashatse uwo mugabo anjyanye papa uwo ngo umuvandimwe ndi gushaka yitwaga ukize baraza Mustafa twaburanye nyuma ya genocide twarerwaga na marume yaje gupfa yitwaga Ngarambe Celestine
yego
icyo gihe twari dutuye I Nyamirambo munsi ya Stade Regional ubu ngubu basigaye bayita Tere Stadium munsi y'epfo gatoya aho bita mu Gatare hanyuma rero marume yaje kumufata aramujyana muri Arusheri nawe kwa Gisimba kuko twese twari bato babonaga ngo kuturera bibagoye ikintera kumushaka nyuma y'iminsi mike barambwiye numvise bavuga ngo yarapfuye ariko ntabwo bigeze banjyana ngo ndebe sinigeze mbona n'abantu banadutabara
ninde bakubwiye yuko yitabye Imana
no marume niwe wabimbwiye ariko urumva nari mfite nk'imyaka 5 ariko sinigeze mbona abantu badutabara sinigeze mbona batabaza ndetse nanjye ntibigeze banjyana ikigo cya Ruferina harimo kandi ntabwo kiri kure cyari nkiri Nyamirambo naho bita kwa Gisimba
kwa Gisimba ndaharuzi wari warukira umwana sinakusaba ku sinakubaza impamvu utagiye kwirebera ariko ako kantu waruvuze uti munumuna wanjye Latifa bambwiye ko yapfuye ariko mbona nta bantu baje kutuyagira ubwo ni ukuvuga ko nta n'ikiriyo kigeze kibaho nta n'icyo bigeze barangiza
nta kintu kigeze kiba
Orfene kwa Gisimba irazwi uyu Celestine Ngarambe yari umukene cyane uko wabonaga mwabagaho wabonaga mubaho gikene ku buryo ibyari kuguhaza bitari guhaza na murumuna wawe
icyo gihe nibwo jenoside yari kirangira urumva mbere yayo byo nta kintu naba nibuka ariko ibyo najyaga tubwira ko ngo yagakorana n'abazungu mbere ya jenoside ariko nyine bari mu buzima buciriritse butifashije ariko kandi nanone butaburi cyo kurya.
Icyo nshaka kumva ni impamvu bafashe Latifa bakamujyana kwa Gisimba wowe ugasigara kucyo batakujyanye.
Nange ntabwo mbisobanukiwe kandi ubu yarapfuye.
Reka tugerageze kubyumva kubera ko bizaba ngombwa ko tureba kuri lisite y'abana bari kwa Gisimba muri iyo myaka kugira ngo kwa Gisimba n'urufurina yiyubashye yafashije abishoboye gufasha kandi abareri barera neza, ibitabo birahari ku buryo ntawe baheza kumenya umwana wahanyuze n'uwa barahanyuze akajyanwa mu kindi kigo cyangwa akajya i Burayi ku mpamvu izi n'izi. Ibyo ngibyo bishobora gusobanuka neza, ni ikigo gisobanutse kandi abakiriwemo bose n'abatarakiriwemo ariko bakibonye imirimo cyakoze barakira. Ibyo rero tuzabikoresha kugira ngo tumenye niba koko uwo mwana Latifa yarahanyuzwe atanzwe na Celestine Ngarambe wari nyirarume. Uwo mwana tumenye niba koko yaritabye Imana ari muri icyo kigo, niba yarashyinguwe bazabitubwira kubera ko abantu bose bahanyuze barazwi. Nta kabuza tuzabimenya niba kiriho, nabyo kandi tuzabimenya ahari tuzahamenya. Yaba ari Burayi aho yaba ari hose, dusabe cyane gusa kugira ngo abe akiriho. Ariko nagira ngo ubaze, ufite imyaka itanu mu gihe bakubwiye ko Latifa murumuna wawe atakiriho, ukuze wibaza aho yagiye, wibaza niba ariho cyangwa atakiriho, uko wagenda gukura wigeze ugerageza gukomeza gushakisha cyangwa se n'ubuvuzi uti reka njye mu kiganiro Agasaro ka Buraga mbishyire hanze nivure nongere ntangire inzira yo gushaka murumuna wanjye?
Uko nakoze mu buryo bugoranye, mu bikomere no mu ntambara nyinshi zikomeye, uburyo bitigeze biha umutima wanjye gutuza ngo nanatekereze kure, ubwo ubwenge bwanjye bwari bukiraho. Ariko mu minsi yashize nagiye nkunda kumurota cyane mbona tubonana, none nsubiza ubwenge inyuma ndibuka ariko iyo umuntu apfuye niba ko nari muri iyo myaka kuki batanjyanye nibura ngo musezere. Ese ko nta bantu nabonye badutabaye, ese kubera iki ngendo tubonana? Kandi none ikindi kibintera nuko nyuma y'icyo gihe yahise atangira guhambura amabaro. Yahise atangira guhambura amabaro y'imyenda,
atangira gucuruza.
Atangira gucuruza ahambura amabaro y'imyenda ya cago.
Ubona ubuzima burahindutse?
Mbona ubuzima burahindutse, urumva. Nibwo natekereje muri iyi minsi ndavuga ngo ariko se yari gupfa niba atabaze nanikiriye ngewe, kuko nakomeje kurerwa mu buzima bubabaje bw'amayoberane. Nanjye nari ndimo nshakisha no kwa papa kuko njyene naravutse mu buryo bw'ubunyendaro. Umutima wanjye wari ubabaye cyane nuko nafatwaga nuko narerwaga, byari ibintu bigoye kugira ngo ntekereze. Nakundaga no guhora ndwaye, byari bigoye cyane.
Komera. Ndakumva.
Ubu nibura aho namariye gushaka niho nongeye kwiyumvamo ubumuntu. Numva ko wenda ubundi ntabwo najyaga niyumvamo nkanga umuntu, nta buzima nigeze ngira.
Uwo mutware wawe muraganira akakumva, akagushyigikira, akakurema, akakubaka, akaguhoza, ukumva nawe utangiye kugira amahoro ku mutima?
No kubona abana Imana yampaye umugisha wo kugira urubyaro. Mfite abana batatu.
Amen.
Nibura nanjye numva ko Imana hari icyo yakoze nkiyumva mu bumuntu, kuko muri uko kurerwa kwanjye nyine bageze ubwo banyita intumbi kuko nahoraga ndwaye ibintu byinshi. Urumva nitakariza icyizere. Ubu nibwo ntangiye kukwiyumvamo icyizere, noneho nkagenda natekereza kure.
Icyo cyizere wibonyemo ni cyiza kubera ko cyashushe nk'imirasire y'ibikwiye kubona no kumva no kubasha gusubiza amaso inyuma, ugatekereza nk'umuntu mukuru kandi wari umwana icyo gihe. Ni ibintu byerekana yuko watangiye kwiyakira, kuba warashoboye gutangira kwibaza impamvu nta kiryo cyabaye, kandi wari ufite imyaka itanu gusa ukibaza impamvu nta bantu wabonye baza kuvuga bati nimukomere mwagize ibyago twabimenye. Ukabona iminsi yagenwe iyo kurangiza ikiriyo irarangiye ariko nta ukomye ukabona ntago bakubwiye bati ngwino tukwerekaho murumuna wa wadi kugira ngo baguhe na karabu hakire uvuga uti muvandimwe ibyo byose tekereza n'ibintu wagombye gutekereza uri mukuru ariko kubona bigusubiza icyo gihe cy'umwana ukabibona nabyo ni ikintu cyiza kandi uri mu nzira yo gukira ndasaba cyane kugira ngo ubushakashatsi tugiye gutangira bwimbitse tuzafashwa cyane kubera ko n'abantu bakunda kudufasha hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga ufite no kwa Gisima abayiyoboye turakundana tura babaza bakaduha amakuru dukeneye bazayampa rero uko nzayabasaba kandi ayo bazampa niyo nzakugezaho tuzashakisha kugeza igihe tuzamenya amakuru n'irengero rya Latifa ukize baraza ni murumuna wawe Josiane wewe bakwita Fifi witwa Uwimana ndagushimiye cyane kwa wafashe kano kanya no kugira imbaraga zo kugira ngo uzane mu kiganiro Agasaro ka Buraga nabyo ni bimwe nimwe mu nzira yo guturukwa nimwe mu nzira yo gukira kuvuga wawe ukamvuga ukwari ukamvuga ibigwi ukamvuga ubuzima nabyo bituma umuntu akira ku mutima nyemerera ngushimire ko waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga
nange reka mbashimire cyane no kuri Imana ibaha umugisha ukuntu mwakirana abantu n'urukundo mukabatega amatwi mukabasubiza neza no kuri Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi izabaye n'ijuru
urakoze cyane nawe tuzarisangire
Amen.
Turacyari mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994 i Nyarusange mu Ruhango umwana w'umukobwa witwa Mukamana Saidati yahungiye muri Kongo Kinshasa na n'ubu ntaragaruka musaza we Ismael Sekanabu aramushaka cyo mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kigali akagari ka Kigali umudugudu wa Rubuye
nabuze mushiki wanjye dukurikirana muri 94
yego
atekereza ko aba Congo Brazzaville cyangwa ba Congo Kinshasa
none se niki kikumvisha ko ari muri Congo Kinshasa cyangwa se Congo Brazzaville hari amakuru asobanutse umufiteho
yego hari n'abantu baba Congo Brazzaville twari duturanye neza bambwiye ko bamwe bamubonye Kongo Kinshasa abandi bamubona Kongo Brazzaville aho hantu hombi rero habura n'umwe umpa amakuru y'aka kanya ariko nabo bamuheruka
none se Ismael muri 94 mwari mutuye he
twari dutuye mu Ruhango ahantu hitwa Inyarusange
Inyarusange ni hehe Ruhango ko yari nini Inyarusange ni hepfo y'iki ni ruguru y'iki ni hafi ya traffic police ni hehe Inyarusange ni hehe
twatambikaga kuri transporo ukagera twari duturanye n'umugabo witwa Kamanayo n'umugabo witwa Gerefie ni ku isoko ry'amatungo neza twahonze twari dutuye ku isoko ry'amatungo ahantu bacuruzaga inkoko n'ihene hari munsi ya superfecture ya Ruhango iryo soko ni ku migunguzi iryo soko rigizwe n'imigunguzi ahabanza habaga ari ihene n'intama ahakurikiye hakaba ibintu bya takataka ahegereye neza iwacu mu rugo hacururizwaga inkoko n'amagi
iwanyu mwari mutuye haruguru y'umuhanda cyangwa munsi y'umuhanda
haruguru y'umuhanda neza kuko n'abantu bakwepaga imisoro y'amatungo yahishaga nko mu rugo wazanaga inkoko n'ihene hari ukuntu bahitaga bagusoresha utarayabona babaga bahitaga baza mu rugo neza ni ukuvuga ngo neza uri no mu rugo umuntu ari kuri aba bagugura inkoko yarasakuza gukabyumva ari mu rugo
none uyu mushiki wa ushakisha yitwa nde
yitwa Saidati
irindi zina rye
Mukamana Saidati
muri 94 yari umukobwa yari umugore hari umwana yari afite
yari umukobwa
Mbese ubundi wakubwiye amakuru yuko Saida atashobora kuba ari Congo Brazzaville we yakubwiraga yafitiye igihamya ya aho yamubonye agataha wakamusiga akavuga ati musize inyuma ndazi neza hari
n'ubu tuvugana hari ababa Congo Brazzaville twari duturanye batabashije guhunguka niwo umuntu yampaye nimero ye yabo rwose ndabavugisha turaziranye baranzi nanjye ndabazi bambwira ko bamubonye Congo Brazzaville ahantu habaga abanyarwanda ariko we ngo agaruka Kinshasa kureba umugabo yari yarashatse naho bamuheruka undi nayo nanone wahungutse wambwiye ko yamubonye Congo Kinshasa yarapfuye yarahungutse ariko aduhaye umakuru ahita yitaba Imana azaduha ataduhaye neza ngo yabaga hanaha tuhamenye
nicyo nari ngiye kukubaza icyari kuba cyiza ni ukumenya aho komine yari arimo muri aho ngaho Kinshasa hari amakomine menshi ariko iyo umuntu adomye kuri imwe nta habura umuntu yanyuraho kugira ngo amenye amakuru y'undi nta ni komine n'imwe wigeze wumva bakubwira bati aringariye mase aringafura nta cyo bigeze bakubwira
nta kintu na kimwe bigeze bambwira kijyanye na karere cyangwa komine
abo ngabo baguhaye amakuru ko yasubiye Kinshasa zavuye Congo Brazzaville muvugana bari mu yihe nkambi ya Congo Brazzaville bari Kintele
ntabwo nasobanukiwe ibyo ngo mbibabaze umpaye chance nazagerageza kubavugisha umva ko bampa iyo adresse
kandi byiza ubwo mvugana bazakomeza baguha amakuru kandi buno nto bazarusha
cyabo WhatsApp yabo rimwe na rimwe bitariho ubu ngiye kumara undi mwaka wose WhatsApp yabo bitariho no guhamagara bisanzwe bidakunda n'iyo nimero barayikuyeho niba barayihinduye simbizi
none Saidati mukamana niba kumva mukanya umuhaye amakuru meza y'ababyeyi be bakiriho hari abandi bavandimwe be bariho aho mu Rwanda uretse wowe
yego barahari
bamubwira
ko hari uwitwa Mushimiyimana Rehema Saida ati yarandutaga njye mukurikira Mushimiyimana Rehema umurikira ariho ikaba hizi abutu nawe arahari ukurikira Rehema na Dukunde Zahara ariho uko dukurikirana twese turahari na papa Byumvore Kasimarahari witwaga Anastase na mama Mukanyangezi Alfonsina witwa Hamida barahari batuye rwose Nyarusange aho twari dutuye ku migunguzi y'isoko aho twari dutuye
none rero niba kumva muri kano kanya mushiki wawe yaba Kinshasa yaba yarasubiye muri Congo Brazzaville se aho ariho hose yaba Kinshasa naho ubu ngubu arimo arumva ijwi rya Amerika rya Amerika tugera henshi tugera kure barimo arumva ijwi rya Amerika aravuga ati barashatse musaza wanjye arashatse ampaye amakuru y'ababyeyi banjye none rero Ismael niba kumva muri kano kanya ni iki ushaka kumubwira umaze imyaka myinshi 30
mutandukanye. Na mubwira ngo turahari niba kiri hakaba twumva. Mu Rwanda kuhageraho yaba ari hose biroroshye kandi birashoboka. Yakwihangana katwibwira kuko umuryango uhora umwikanga ko aribo uhora umwikanga ko atigeze yitaba Imana yatuvugisha nimero yanjye niyo ngiyo nubwo nge yambipa nimero yose yo hanze imbipye mpita mpamagara nikanga ko aribo.
Reka dusabe cyane dutegereze twizeye yuko Saidat aza uboneka vuba kongera akavugana n'umuryango we mukamenya amakuru yewe niba arashatse yarabyaye namwe mukamenya yuko mufite ababyara n'abagiye bakamenya ko bafite abuzukuru nikiza natwe kizadushimisha. Ngaho rero Sekanabo Ismail wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ushaka mushiki wawe, ndagushimiye kandi dukurije amahoro y'Imana.
Ndese nanjye ndagushimiye kandi umurimo ukora, Imana izaguhe kurambira aho ngaho uhuza abantu n'umurimo udasanzwe. Ndagukunda cyane, Imana igikundindira aho uri hose kandi igirinda ijwi rya Amerika ridukorera umurimo wo kuduhuza. Nubwo ntamubona ariko mporana icyizere ko ntako muba mutagize, Imana iguhe umugisha, ndishimye.
Urakoze cyane, ndagusabira.
Na urakoze cyane, nzumva ikiganiro cyawe kugeza igihe amatwi yanjye azaba atacyumva ijwi rya Amerika.
Komera, Imana izaguhe kuramba, uhore utwumva kandi uhore udusangiza n'abandi.
Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha.
Agasaro Kaburaga cyo umunsi ntano kirangiriye, bashimwe mwese kuba mwadukurikiye aho muri hose ku migabane yose y'isi. Abashaka kuza mu kiganiro mbinyitse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 00127273 46 0 nongere nyisubiremo 001 7 0 4 3 4 6 0 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Amerika nitukorera umurimo wo kuduhuza nubwo ntamubona ariko mpora n'icyizere ko nako kuba mutagize Imana kuba umugisha n'ishimwe.